bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal duhur fayle dhammaantiin weliba ha kana wadasana warka duhurnamo idaacadda raadio baydhabo qodobada warkaana duhurnamo isinka dhigi doontaanna weliba ku mid aha weerar madaafi oo laga qaaday saldhig yaalaha gobolka baaya kursiga lamaad ee aqalka sare ee goordhowlka dooradii xerada afasiyooniya ee labaan ku tirsan golo wakiilada soomaalilan oo la dhaawacay weerar dadle kadili oo ku dhigi gobolka mudugga galmudug oo yeeshaa cidiin iyo kuhorseeda doonta abaabulkii wadan hoggaanka ahli sunna diyaarad kenya lato oo mar kale duqeynka fulida gobolka gedo akhbaraadka bannaanka warkaana duhurnimona ka dhigi doontaan sirdoonka suudaan iyo daacish oo ka dagaalamay iyo weliba khasaaro ku dhigi iyo madaxweynaha turkiga oo kulan la weeldaday ee dhigshee dalka rashiya waye hadigistir waliba maalmaha arbacada taariikhdan ee ka beeganta 29/2022 ka dhawaada qodobada warkaana duhurnama iyo faahfaahsan waye hay hadigistir hubno ku tirsan ururka Al-Shabaab waliba la sheegay in weerar madaafi iyo ka qaadan saldhig ciidamada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo Kileyn degmada Qasax Dheere ee gobolka Baaya goob joogyaal waliba ay sheegayna in iyo dhigan joogta madaafida oo qarsho ku dhiyaayeen xerada ciidamada Koonfur Galbeed iyo Cagaarshe balse yan cadaa korna khasaare ku dhaladay madaafidaasi wararka waliba dadka darahayna in ciidamo Itoobiya iyo saldhig iyo kala hayaan degmada Qasax Dheere iyo Dhinisho iyo niyo weerar madaafi iyo in ka jawaabeen madaafida kale isla markaasna iyo ka tuureen deegaanada andhadhow wararka in ka dambeeyay ee Hanoo Dheere degmada Qasax Dheere ee gobolka Baay waliba ay sheegayna in xaaladda taato degan balse ciidamada Koonfur Galbeed iyo wadan howlgashal duban weerarka madaafida ee laga qaaday saldhig ciidamada Koonfur Galbeed iyo Kileyn degmada Qasax Dheere walba ka eedaysa hilla halay weerar toos ah laga qaaday degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool xarunta tendada afisiyooni ee magaalada Muqdisho waliba ku socday doorashada aqalka sare ee gobolka Waqooyi ee gobolada Waqooyi waliba goordhow la dooraday sanadkii in koray kursiga koowaad ee kuraasta aqalka sare ee gobolada Waqooyi waliba antarta ka tartamay lahay Abdi Haashi Abdullah iyo waliba Saciid Umar Hussein balse waliba waxa ka baxay Abdi Haashi oo markii usutana Zulu Saciid Umar Hussein sanadkii Abdi Haashi waliba ishaala caawdo deero 44 cod oo gacan taage wayna ku aamusay lam xubnood kaliya kursiga lamaad ee doorashada waliba ka tartamay wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaama iyo waliba gudoomiyaha hore ee maxkamadda sare Ibrahim Iile Suleiman wayna ka baxay Saalax Axmed Jaama wasiirka dastuurka Soomaaliya ee Saalax Axmed Jaama waliba kursiga aqalka sare ka guuleysiday isoo markaas helay cod dhiru 29 cod meel gudoomiyaha hore ee maxkamadda sare ee Ibrahim Iile Suleiman oo sahle tumil la mooda gordo waliba balaawdo doonta doorashada kursiga saddexaad ee aqalka sare kaasoon iyo ka tartamo doona professor Maxamed Maxmuud Albari iyo professor Ismaaciil Samatar iyo Abdirahmaan Ismaaciil Cali Sultan Suleiman habar oo ku mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliland waliba la sheegay in gacantuus la seedi helbaan Ahmed Nuur Guruji oo ku tirsan golo wakiilada Soomaaliland helbaan Ahmed Nuur Guruji oo la sheegay in hata la ka dabiibaha isbitaal guud ee magaalada Hargeysa kadib markii dhaawac uu saaku deeri madaga wararka waliba ay sheegahan isku dhaacan helbaan Guruji waliba Suleiman Sultan Suleiman sababay hadalo iyo silweydarsan oo markaas la warbaahinta gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ka hadlay dhaawaca xilbanaanka waliba uu ambaaray waliba uu sheegay in falkan uu seeyay khalad la ku gali guud ahaan golaha wakiilada Soomaaliland waliba uu sheegay in falkan la ka dhaawacay xilbanaan Guruji uu seeyay ku had gudub ah wayna dalbada in maxkamada la horjeeyo Sultan Suleiman habaar oo falkaasi jeesadii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ee ahna senator lakadooradii Xasan Xuseen Haaji waliba ee ka qaabilsan xafiiska xafiiskan qaabis arimo ee ciidamada dawladda Turkiga Soomaaliya xafiiska ka qaabili wasiirka gaashaandhiga iyo saraakiil ee kuwada hadalay xoojinta xiriirka iskaalada uu ka dhignay militaryga ee dhahay dawladda Soomaaliya Turkiga wasiirka wasaaradda gaashaandhiga waliba dawladda Turkiga oo san ka mahadnay dadaalada dhismo ee ciidamada dawladda Soomaaliya iyo taageerada iyo joogtada iyo la sameeyay ciidamada Soomaaliya saraakiil ee ku socda dawladda Turkiga waliba dhinashay oo sheegayna in la majibaaro doono tobarka iyo qalabeynta ciidamada dawladda Soomaaliya si markaas in la dagaal in la galaan ururka Al-Shabaab dawladda Turkiga waliba kumid ah dawladda sidooyin aan taageero Soomaaliya waliba sanad kasta tobar ee qabilsan iyo boqolaal askari oo Soomaali ku tirsan ciidamada yaan markaas xaqalays waan ciidamada tobar ka siyaasa rakhubaysan waliba la sheegay in weerar weerar jidgal ay ka qaadan gaara ka amba bahay degmada ee Galdogob ee gobolka Mudug waana ka sii jeedi magaalada Dhuusmareeb ee caasimada Galmudugga wararka wali wararkaas ku dhii waliba dhahay deegaanka Qoryo Cadeey waliba qudub oo marka dhudub oo markaasi weerar iyo ku dhaladii khasaare dhimasho oo shan qof ah iyo dhaawac tir badan ba wararka shal duban iyo walba ku bahay weerarkaasi la beegsadii walina markaasi wararka qaar iyo sheegahayna in saxay ciidamo ku tirsan in hayaan ciidamo ku tirsan han dawladda Soomaaliya oo fasaxan ka maqnaay qoysas iyo han sanad dibaan ka naqday Dhuusmareeb wararka waliba intaas ka dirahayna in goobtu weerarku isugu dhii iyo ku baheen ciidamo ku tirsan dawladda iyo marka aan baheen ciidamo ku tirsan dawladda iyo markaasi waa wada howlgala iyo ka baad goobeen dadkii ku dambeeyay ee ayntaasi weerarka dadkaas la jeesay wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka ee Galmudug Ahmed Mirre Fafala waliba oo sheegay in adawga kaliya ee maamulka Galmudug iyo xilag ee leeyin usay ururka Al-Shabaab isla markaasna iyo aqbal doona cid kale oo ku horjeesata Galmudug ee waliba uu sheegay in iyo jiraan dad markii ada la dagaalamaysa adawga dhabarka kootoogudaan walina uu sheegay in dadkan heligan albaabka dadkan heligan abaabulahaya dagaalka waan iyo wadan iyo lug horseed doona wasiirka dawladda wasaaradda caafimaadka ee Galmudug Ahmed Mirre Fafale waliba uu sheegay in ahlu sunna iyo korjeeda hormarka Galmudug walina saacad uu sheegay in iyo ku aqbalo doona abaabulka iyo wada ee hadal abaabulka iyo wada hadalkan ha ku weeri wasiirka dawladda wasaaradda caafimaadka ee Galmudug Ahmed Mirre Fafale waliba ha geeday hila maalmooyinkii la hadhaafi deegaanka kiyala gobolka Galgaduud iyo abaabul dagaal iyo ku wadan hoggaamiyalka sare ee ururka Ahlus Sunna diyaarad dagaal oo dalka Kenya la tahay waliba duqeyn culus ay ku fuliday deegaanka hooskooyo degmada Elwaaq ee gobolka Gedo wayna ku dhaladay khasaare shishal duban dadka ka nool tuulooyinka hooskooyo degmada Elwaaq waliba ay sheegana in heraabtu waa bariga hore iyo ka balaaban duqeynta walina deegaankaasi la ka duqay deegaanka la duqay ka nool dad reer mi oo xoolo dhaqate weerarka la helaya waliba ay sheegahan in duqeyntan iyo ka dhaawameen dad reer isa soo karina la ka baabiyay xoolo iyo la hayan dadkan reer guraag eeba todobaadkan markii saddexaad iyo ciidamada Kenya iyo duqeyn iyo ku fuliyeen deegaanada hooskooda degmada Elwaaq walina wali aan ku hadalnay laamaha amniga ee degmada iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya. Wali dhageystayaal warkii dhowrna meedacad raadiyo meel aad dhageysay tan hadan akhbaarad ka banaanka bayaan ha ku bahay hay'adda sirdoonka ee dalka Suudaan waliba la kashaayay in iyo in iskorkoyo ka gudhi degmada ee Jabaraad ee ku tirsan caasimada ee ka tirsan caasimada dalkaasi ee Khartoum ee bayaankan waliba laga sheegay in howlgal la ka diri shan sarkaal oo ku tirsan hay'adda sirdoonka meel lama kaleena laga dhaaway bayaankan ayaa kala waliba lagu xusay in ciidanka ee gacanta iyo ka dhigan tubiko dagaalihan oo shisheeye oo ku tirsan kooxda Daacish meel afar kaleena iyo kuba sidan waana la karaatro in la xaqoodo doona madaxweynaha dalka Turkiga ee Recep Tayyip Erdogan waliba la filayay inuu socdaalka sida magaalada Moscow ee caasimada dalka Russia kadib markii casuumaad isku keenay dhigshii Russia ee Vladimir Putin sidoo qorsheeyay lamada hoggaamiye waliba markan iyo wada kulmaan ku wada haajado doonana dhinniyada horumar ee gobolada iyo xaalado gobolka ee Adlib ee Suuriya iyo sida iyo sheegan waa sidee sheegtay wakaaladda wararka ee Ihlas News Agency lamadan hoggaamiye waliba la filayay in iyo ku wada hadal doona xiriirka lama geesoodka ee dhahaya Ankara iyo waliba Moscow iyo horumarada gobolka ee hadda ka jira iyo arrimo caalamiga ah iyadoo markaas si gaar ah diirada la saaro doona dhibaatooyinka ka jira wadamada Syria iyo Libya iyo waliba Afghanistan kulanka ugu naqdo doona kan koreeyay ee lamada madaxweyne ee Recep Tayyip Erdogan iyo Vladimir Putin taasoo markaas kulmo doona in ku badan muddo sanad ah dhigaystayaal waliba antan in ka dhan warkii duhurna ma idaacad radio bay dhawaysiin ku warkinayna aad migiida haasiin saar waxaan siin soo saqaybta farsamadana waliba Firi Abdunur Boor oo intikan kulmada dib ugu kulmaana sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh